who's a pop.
Muguri imodoka nibaze ninzu namuhaye ngo amafaranga yanjye yaryane za nkurya ibishimbo iyo injiye mu kabari inywera champagne gusa bikaba ryabagata bibaza ntayakura amashari yarabarenze birirwa baryani inzara mama ni mani Mahani hani ratayarye byanjye n'ibyawe Ibyishimo byawe n'ibyo binyura Yakoreshe nashira ufate visa kadi Icyo nshaka n'ukubona wishimye Abavuga bavuga ibyo batazi Bandekera umugore Hayarya n'ayanjye n'ayanjye Bamureka yarye n'ayafite Hayarya n'ayanjye Ikizungereze mu mugi nta numwuta zikwari imiza Arambara kuva hasi kugeza hejuru arahenze Erega gusa neza ku mugore bigaragaza umugabo mwiza Gusa neza kwerega nanjye mba mbishaka Amazahabu umubiri wose nkufite ikirombe Mama ni mani Mahani hani ratayarye byanjye n'ibyawe Ibyishimo byawe n'ibyo binyura Yakoreshe nashira ufate visa kadi Icyo nshaka n'ukubona wishimye Abavuga bavuga ibyo batazi Bandekera umugore Hayarya n'ayanjye n'ayanjye Bamureka yarye n'ayafite Hayarya n'ayanjye n'ayanjye
Muri rubber band Kuchina King James Muri beat, muri bounce Ikaze muri head house White house Mugore nsaba byose Mugabira ndi mugabe Icyaka cyabaye amateka iwacu nzara habe Gushyize mu mibare ngwino kirigite mane Ikaze muri cash mana bounce baba bare Ikaze muri life y'abasani mu mitoso Ni ya mihondo iburyo shokora slip muso Ukwiye ipeso kuko hits atubanye ingeso Hits atubanye ikawa ikaze muri gesto
Yakoreshe nashira ufate visa kadi Icyo nshaka n'ukubona wishimye Abavuga bavuga ibyo batazi Bandekera umugore Hayarya n'ayanjye n'ayanjye Bamureka yarye n'ayafite Hayarya n'ayanjye n'ayanjye Hayarya n'ayanjye Ibyishimo birahenda Ibyishimo birahenda Ibyishimo birahenda Birahenda Ibyishimo birahenda Ibyishimo birahenda Ibyishimo birahenda Birahenda